buundada cusub oo la kardhisay magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafadda Horwadaaga waliba isku kaalladeen bulshada iyo maamulka xaafadda Horwadaaga oo dhibaato badan kula kulmay in isdareerowga bulshada tan iyo markii roobabka iyo burburiyanka jididka halbowlaan ee bulshada gudoomiyaha xaafadda Horwadaag ee magaalada Baydhabo Abshir Khalifa Maxamed ayaa korinti ku hadlay buundada cusub oo laga hirgeliyay xaafadda iyo muhiimadda yeelata
fudul wadaag bulshada ka nool iyo maamulshe maamulka balaawi ee gudiyan dhisni gudigaas suubi meelaha tirogdi gudigaas jeey ilaahay ma leebuun dal ka neebsadii meelil ku wareegday salaam iyo hayti ogdin ilaahay ma le haafad wadaag wali ka neebsatay buundada ka neebsati ee ardayta uureeyta odayaalka dhamaan wayba dal ka neebsaday tirashinki la hagaada waybo iskoolka sabal hagaatiye buundada la kumoodiye ilaahay ma la buundada la kanaabsan yahay ee intaasi madiyad taato walinay dhamna ee walyaranay dhamna dhamati walyaranay dhamna intaasni dhamna heedo samfal ku way ku wadsadaane jidid jididka oo buundada ee ii buundada haanay dhamna intaasi inti garamneysan heedo samfal ka intaas ku wadsadaan walifadaane ee haafada hulwadaag ee bulshada ka nool ee ki saraakiil haada ki hil dhabaan haada ki shacab haada ki ganaasi haada dhammaantiin way ku codsadaan inta dhamaan ajarka dhamaan isla dhamaatirno intaas ku codsadaan haafad dowladaag ee dal roogoy moodnay dibit roogoy ambo ganaasi haada dhammaantiin way ku codsadaan intii way boobundan haan dhamaan ajarka dhamaan isla dhamaatirno way boomuta ilaahay ee nabadbaadiyay ee buundada inta oo umata ee ka badbaaday oo walaay raashin hay go'doon halka jarfada oo buundada jarfada go'doon halka jarfada ilaahay mahalle go'doon ilaahay min galiyo go'doon way galna buundada halka badbaaday
aanu ku mid ee bulshada xaafada Horwadaaga iyo gudiyada xaafado shishil dubanga yaan mahadnaqan gudoomiyaha xaafada iyo onna sidoo kale baaqyo andiranga ganacsatada deegaanka iyo ku qayb qaadanka dhismo buundada intii dhimanka
anoo magaca Yaasin Xasan Isaaq oo ku mid ah bulshooyinka degan xaafada Holwadaag ma sha Allah mahad Ilaahay iska le marka lamaad mahadaas waliba iska le gudoomiyihii suurgeliyay xaafada Holwadaag in buundu weelato go'doonka kubad gudoomiyihii suurtageliyay Abshir Khalif Ibrahim ya mahadaasna le Ilaahay kusuko ma sha Allah buundadan walka neebsadi walka nimceysidi buuj ma rafaada gabti markoor alxamdulillaah ilaahay nimcay gudoomiyeen gundidi ee bulshada xaafad deganaaytiya gundideen anisgar is caawiye ma sha Allah waa ku geeg way ka neebsadi buundadi waayilinta marahayaan ardayda marahayta iskool qasabki berku ga noojara hoobu ismaayil raayis buundadu aan haadafadna awlaadu wal barashadi wali ba haadafade meel raayis allah sahala haadafadi ma sha Allah madun ku neebsani buundadi alxamdulillaah ilaahay mahadis mahadaasna wali baan suunaatay ilaahay suunaati tan kan gudoomiyaha xaafada Holwadaag Abshir Khalif Ibrahim ama hadaas kale ilaahay garab shay gala reer Holwadaag wali baasi ku fadaanay madun in iska lano mar raayis xaafadun Holwadaag meel aan ku wada jeesina buundadun wal yar dhamanta wala yar dhamanaayti madun rooba kooy roobkii aan deeri madun waqti oonay tahay inuu roobkii inuu walaay ka dhameystirna hata janis un wayni madun buundadi ka neebsani reer Holwadaag ana bulshada Holwadaag degan hoobuna ana buundadi alxamdulillaah ka nimcaysani ka neebsani
ma haddii ilaahay isku le ilaahay macnaa walbadana una ka taama jarnay oo macnaa buunta una Holwadaag lama xaafadood boholayn shal weelin shal gooyti buunta inay helna walbadana ka taamanay ilaahay hatan in suurta gali maamulkaan iyo bulshadaana gudoomiyaan hormuud ninkeeyay iska kaashani gudigi usni haneen saari ni garab suruñi ma aragnaa buuntadan ka sameysanay bulshada Holwadaag iyo maamulka iskaashadeen halka sameeyay ee walaaneen dhamaan baqayda dhamaan baqaysan walaaneen weel ilaayeen fududay ganacsatada NGO we hay'ado oo ma aragnaa deeq bixiyaashe dhamaan inta ganacsatada ee intiba wal haysta shamiindada ma aragnaa shiido arrada intana dhamaan inayna dhamaasro jeelna beero ma in baha jarna ma aragnaa jid go'doon laga la jaray kaamamka dowka hadii buuntadu un haadafana wallahi dad ka dhamaado fadi oo miid shoo bislin duug lan heela faana alxamdulillaah lan an ka dhax jarnay bulshadu an ka dhax jarnay maamul sheen haayna an ka dhax jarn wal ka sheega maqaba buuntada tan ma aragnay nankeen qalqaali gudoomiyaha koowkeeyey ma aragnay mahadwiin aan ka hayna ilaahay mahad iskuule mahadwiin aan ka hayna insha Allah anta dhamagna in maamulkaani gudoomiyagna in garab surma intii dhamagna in dhamaastara insha Allah taasa ilaahay ka rajeeyana.